Fami wangu wana yeni miliki, alini mbati na ya nani nchua.
Touch it, Mickey. I'm seeing you. I could.